inadı fiş kata. Yeah, once again. Oh yeah, 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 yeah. Siwa skin kini zungumzia fish cartel. Fans mashabiki mbona mna run away. Sia Cody beat vocals test ya tupa ngoma boom play. Mtaki nipa tagi mfike mbawi far away. Siwa skin kini uliza vipi kusu album. Nayo fata taitwa jedi na lake. Siwa skin kini kwaza hata kuntumia salam. Nashangaza kwani vipi nye mkoje. Siwa skin kini disc kwa shit the remix. Mala kila nachoandika kiko okay. So ni comment wala press for us na wawonge zex. So ni like kwenye page zangu zote. Soundi cut na unisikiliza ni wazungu. Nimeamini rosa wabongo zina nyungu. Tendo dalon azipandi mlundo kwa ligundu. Audio mark wana unisupporti ni wanangu. Power maker wa Jamaica mpaka United States. Yeah, yeah. Maker wana cheka na masal ya kubex. Yeah, yeah. Siwa ski vipi fish cartel mashabiki. Yeah, siwa ski. Siwa ski vipi fish cartel mashabiki. Yeah, siwa ski. Siwa ski au mecha choka na wangu mzili. Yeah, yeah, yeah. Siwa ski. Siwa ski zani waga mini token epic liki. Yeah, sina nini bando au sina mchongo. Mbona mnani tupa kando au sina jambo. Fish wa kitambo na wata michambo. Alena hake kwa na kitu wezi fita jambo. Dugu yako waka ribu ndo silent killer. Na kuwa taratibu waka mate utewala. Paji changu ni kuimba so kucheza mpira. Stokawi hata uspo nisikiliza kwangu wela. Na wenda sandanga nina wapatano. Na wale wa shamba na wacha na michano. Siwa skim kim tukana fish kwenye social media. Tukano yulikane unaniponea. Siwa skim goma zangu mkizipa prea. Msimeto tizi wa Tanzania. Siwa skim. Siwa skim vipi fish kate mashabiki. Yeah, siwa skim. Siwa skim vipi fish kate mashabiki. Yeah, siwa skim. Siwa skim au mecha choka na wangu mziki. Yeah, siwa skim. Siwa skim yeah, waga mini token epic liki. Yeah, yeah.
Ebwana inakwaje fish cartel. Nisikia malalamiko ni minalamika kwa waski mashabiki wako kwenye social media. Ebwana inakwa vipi na mnini. Unajua sometime lazima tuongelee kitu asilia. Wasilia muhimu wabongo sometime tunakuwa kama wanyama. Inakuwa vipi damu kwa damu wasipendani. Mtu hapa na hapa tusalimiani. Kama mionifatili katika social media. Unazani kuna nini na kuja kufatilio na machizu wangu. Washikaji wa mbele wa Jamaica wanazikiliza. Wazungu United States Asia yote wananjua fish cartel nani. Asa wabongo lazima tuwabizani. Wenda nikiwachana kama hivu watashtuka. Sopo washikaji. Sopo utizi tusiweke. Tuweke utanzania asilia. Fish cartel kama hivu na kama tiani. Yeah.